Mambo vipi everyone, and karibu to Adoveli Podcast. We are live on location, and as you remember, this is Road to Uncut Hip Hop Awards 2023. And with me, I have Jua Kali, but wacha tu niache Pupa mwenyeji introduce. Mambo vipi?
Niaje buda.
Watu, mnajua niaje? Kabisa. Jua Kali asiposema mnajua niaje, si Jua Kali, si yeye. Lazima aseme. So, Jua, shukran sana.
Shukran for having me.
Karibu sana. Unajua wewe ni legend. Kwa hiyo shoto tujai kuwa na legend. Tumekuwa na ma legend lakini si kaliba ya Jua Kali.
Humbled.
It's an honor to meet you and to have this session with you. Yeah, so kawaida tuko hapa juu ya the latest album ya Jua Kali. Kumbusha watu, hiyo ni album namba ngapi?
Album number 5. Number 5. Noma sana.
Hapo sawa. And before that ulikuwa umetuangushia Mali ya Uma. Yeah, so before Mali ya Uma, before tukuje kwa hii album ya sahi, unajua Mali ya Uma ilikuwa different. Nilikuwa na make statement yake kivyake because of the features ilikuwa hapo. Kwanza ningependa kujua producers uli work nao kwa Mali ya Uma, ilikuwa nani na nani?
Mali ya Uma nili work sana na Babs. Babs ali handle most of the production because yani kulikuwa na hiyo time, yani hiyo time nili feel Babs ndo anaweza bring out kitu the concept and the ideas nilikuwa nazo. So hata ukicheki zile singles mbili nilitoa moto sana na safi sana, Babs ndo alihandle. Unaona, so kulikuwa na producer mwingine pia sikuwa naye Khalifa hapo kwa studio, anaitwa Benja. Pia alikuwa na song hapo. Kuna producer mwingine mniu, bado ni mniu, kijana tu, anaitwa Electric Buddha. Pia alikuwa na production hapo. Klemo pia alikuwa na production kama moja hapo. So ilikuwa different producers, but most of the songs Babs ndo ali handle.
Klemo aligusia gani hiyo? Kuna ngoma Klemo aligusia
Bongo la Biashara part 2.
Awesome. Part 2 yenye ilikuwa tu lazima enda iguse.
Ilikuwa ni yake.
Awesome. So tukikuja kwa the new album.
Yeah.
Utuzima.
Yes.
Kwa nini the title Utuzima?
Utuzima by the way ili come after nimemaliza the songs. After tumemaliza kumaster, tunajaribu kupanga hizi songs. So tukisikiza hapo na T-Hits. T-Hits ni producer mniu, naye ndo amehandle almost 80% ya production. So tukisikiza na T-Hits nini, tunasema hizi songs ziko na uzito fulani, ziko na weight fulani, ziko na utu uzima fulani. So hivyo ndo vile hiyo jina ilikam. So ni jina ilikam because of hiyo content iko kwa album.
Shukran sana. So nikicheki from Mali ya Uma to utu uzima, naona tena producer mwenye amehandle ni different. So ningependa kujua mbona Jua Kali agreementing na the same producer unapenda, like what's the secret behind you not working with one producer?
The secret ni I think ni ku keep your flame burning. Unajua the moment unawaka pia na watu different, wana come up pia na ideas tofauti, wana kukeep alive. Alafu unajua naturally, as much as msee anaweza sikia seme hii ni signature Jua Kali, but kuna difference ya production ya nani ya Babs na production ya T-Hits, na kuna difference ya production ya Klemo. Ni the same genge ndio, but kuna kitu tu ni kama fingerprint, kuna kitu tu tofauti. So mimi na like kuwa na producers tofauti, ku keep things alive, ku keep things different. Msa akisikia hizi maalbums anasikia kuna tofauti ya Jua Kali sector, kuna tofauti ya Ngeli ya Genge. As much as Jua Kali sector na Ngeli ya Genge na tugenge ajayo, Klemo ndo ali handle, but tulijaribu sana yani kukua at that moment. So ndio ndio hizo ma albums sound different. So albums zote ni tofauti. So hiyo ndio reason I like inaweza ita keep it moving. Awesome. Tukisonga mbele mbele.
Hapo sawa kabisa. Yeah. So nilikuwa na swali, albums zako zote zimedropia na same label?
Yes, same label.
Which is?
Calif Records.
So album zako zote zimedropia under Calif Records.
Zote ni
Calif. So kwa leo wase wanafeel ni kama Calif iko ama haiko.
Yeah.
Unaweza waambiaje?
Unajua music, mziki in the same tuna life. Unajua, kuna wasi wataingia kwa life yako, watoke. Kuna wale wasi watabaki. But most of the time, wasi wanaingia kwa life yako, wakienda. Una meet new friends, watu wakienda. So, mziki pia in the same way. So, Calif kama label, kuna ma-artist wanakuja, wakienda. But kitu may happen over the years, vile landscape ya mziki pia may change, wasi wamekuwa wazee, wasi wako na mafamily nini. So unajua hawezi force mtu akae. Wewe jamaa, lazima Calif baki vile likuwa. Unapata mtu kama Flex alienda majuu. Watu kama kina Pilipili ni wana biashara. So hawezi hold on to. Unaona? So mimi kama Jua Kali nime keep it alive as long as mimi niko hapa. Being one of the founders, as long as mimi niko hapa nime keep jina Calif alive. But now the core, wase core, kila mtu kina mahatma, watu walishika njia zao, watu ni mafamily men nini. Yeah.
Na niko na swali, since una maintain, Jua Kali sasa ndio wameshikilia hiyo nini ya Calif.
Yeah.
Au feel ni kama baggage, like bila Jua ni kama Calif imepotea.
Ujua si baggage kwa sababu thank God, ni vile awa mavijana mliwa harass. Thank God, kuna mavijana walikuja kurepresent genge to the fullest. Ni vile ani, muse maga, amku wapatia time ya kumachua. Walikuwa wameanza kucrawl, mgeacha hata mtu ya smame, anze kujaribu kushikilia meza, tembe. Lakini wasi waliwa bash, baka wengi wao, wakashindwa dunini. So, misi feel kama ni baggage kwa sababu kulikuwa na mavijana walikuwa wamekam kusukuma jina ya genge mbele, ni vile mliwa harass. But for mimi hizi shoes, you know, yani mimi ndio nimevaa hizi viatu for a very long time. Alafu najua mimi na represent Ukenya to the fullest, which naifanya is the easiest thing to do kwa sababu ni mimi ama ni wewe, na kurepresent wewe from sheng, vile unajivaa, vile unaongea, unajua thoughts zako. Yani mimi ni mse, ukinisikia umesikia the average normal Kenya thoughts zake, zile vitu anafia, zile vitu anapenda. So mimi na represent Ukenya to the fullest, so si feel kama ni baggage kwa sababu I'm just doing me. Yeah.
Awesome. So Jua, kuna tukienda way back.
Yeah.
Kuna single flani ulitoa, actually ilikuwa remix.
Okay.
Sheng remix.
Yes.
Ulijaza hapo wasani, mavijana wengi wenye walikuwa wanasukuma kazi.
Yeah.
Then after hapo ukakuja ukawak na Wakadinali.
Yeah.
After hapo,
yes,
umekuja tena wakati uliangusha ile ngome yako na the new wenye unasema by the Jua Kali akisema tuliaras mavijana, amaanisha Shadow Valley podcast. Mnajijua tu nyinyi watu mliaras. Mliaras nini watu wa Gengeton. So after hapo, so now kwa album.
Yeah.
By the way, if Mbithi you are listening, niko na beef sana na Mbithi. Ni msani mdeadly.
Sana.
Lakini ni mchoyo, atoangi mziki.
Sana. Yani sijui. Kwa sababu, hata tukirekodio song, cheza kiwewe. Jamaa amepiga verse, amedeliver. Ala, anamuliza bado niipige tena. Bebuda, relax, si tushafunga. Unajua, so ni msani mdeadly sana. Yani na like Joe thinking yake, vila napanga mawazi nini. So ni mse, ningependa, naweza penda kumu-encourage, fanya projects mob, usiachilie tu, yani Joe, usi give up tu hivo, yani talent iko, yani ataka utatoa waseme, natoa ma mixtape tu watu wasikie, gata utaki chapa, bas toa tu, kwa sababu kuna ma core fans wale wanamlike, na wase wali notice, huu boy ni mdeadly. So awase, wanaweza penda kumuona ki akifanya mambo.
Hapo shwari kabisa. So, najua currently kuna challenge inaendelea na watu wanatumia beat yako kupiga hapo wanachana mbaya. Yes. So far unaweza niambia umeona talent iko aje kwa zile zenye zimekuwa delivered kwa hiyo beat yako?
Noma. Kuna boy moja kwanza anaitwa Heavyweight. Eh, noma sana.
Amekufurahisha.
Amenifurahisha. Alafu na dem moja anaitwa Cookie. Shazmina, deadly sana. So yani talent iko, wasio na come through. Yani mimi yani nikikuwa na uwezo yani naweza wachukua wote niwaambie jamaa tu form label lingine mbaya na tusonge yani mbogi noma sana. But yani mimi na encourage waendelee tu hivyo, waendelee kupush. Kuna wale kadhaa bado wanafikiria kitu naweza fanya nao, yani najaribu tu kufikiria bado nataka na rubi chini tuone kitu tunaweza do.
Yeah, shout out to Ruby V. Ningependa kujua hiyo beat ni Ruby alichagua ama ni wewe? Ama tu ni 420 ilikuwa around the corner.
Wajakoya. Okay, tulichagua pamoja bethe. Tulichagua pamoja. Cause unajua, at that time, album ilikuwa ishatoka. So tulikaa, tuki meditate nini kakua bethe. Hii beat, wasi wanaweza come through. So ni kitu tulikaa chini, tuka come up nao pamoja.
Awesome. So jua kali, unacheki, before the album it drop.
Yeah.
Obviously nilikuwa nimepata news that you're about to drop an album.
Okay.
Then all of a sudden the album it drop. Okay, for me nasema all of a sudden because nilishtukia imetoka. So ni wewe ulitaka ku drop hivyo ama ni sisi tulilala tu kuona jua kali akifanya?
Nilikuwa nataka kuitoa hivyo.
Kwa sababu ilikuwa ni sorry kukati. Ilikuwa like a surprise album.
Yes, nilisema iko mo, wacha niseme hivyo, it's like a surprise album kwa sababu unajua the good thing ile landscape tuko saa hii audio ni kama imeanza ku get its rightful place. Unajua audio imekuwa powerful for a very long time. Mimi nimetoka kwa era ya ma audio, ma video zimekam later. Silikuwa tunaua audio, ngome inalipuka bila video. So si tumetoka kwa hiyo era na bado na believe hii kitu imeanza kurudi thanks to vitu kama TikTok. Audio inaanza kuwa powerful. So nilikuwa najitrust sana kwa sababu wase wamezoea the normal way ya kutoa video alafu anambia hey, jamaa hii ni single ya album yangu nini. But mimi nilikuwa nataka kwanza kuchampion for audio. Alafu knowing vitu kama TikTok ziko. So nilikuwa najua hata nikitoa hii album tu hivyo na audio bila any single liko na video, nilikuwa najua nilikuwa na confidence itaanza ku move. Which ni kitu ina happen saa hii kwa sababu wanabonga. Pia thanks to my haters kadhaa. Yaani wame help sana manze. So yani wasio wanaanza kujua album iko, hata nikienda ku perform na perform bidi yangu nini, lakini waso wako wajakoya wewe, perform wajakoya wewe, perform bibi wewe. So najua audio inafanya job yake. So ilikuwa a surprise album, yes, but the main aim nilikuwa nataka kuchampion, kuonyesha wase as much as video ni kitu fiti, audio bado ni powerful zaidi. Cause audio unaweza fanya vitu mob ukisikiza ngoma. Unaweza hata unaweza fua, unaweza bonga na jamaa, unaweza dance, but video lazima
uone.
Lazima watch. So hiyo ndio reason audio bado ni powerful sana.
Awesome. So umetaja hapo mahater, ningependa kujua sijui una word gani kwa wale wasio unajua kali amedrop album.
Yeah.
Na ni kama wanasema ni kama ile uzito fulani.
Yes.
Ni kama wana feel aiko. Yeah. Unaweza waambiaje?
Unajua mimi unajua nimekuwa hapa for 20 years. Mimi nikianza the first song nilitoa, nilikuwa naambiwa na wase, Buda unaongea. So yani hizi manoma nimezipitia na mimi hujuaga. Every time unafanya kitu lazima kuna mvrutano. especially kama ni kitu different ama ni times different, kuna kwa na mvrutano, but mujuaga eventually after a time fulani wasota look back waseme ah, ujamaa likuwa right. Yani ujamaa hii vision yake tunayiona sahi, unaona, cause wala wasa walikuwa nasema budo unongea unongea, hao ndo wase after kiasi bidi yangu zimetoka ndo wase jua kali noma. So wanaanza kurudi nyuma wanasema nyee ujamaa alikuwa mdeli, ni vile tu kwa tumeelewa. So the same thing ina happen, unajua nime take 3 years kurekodi album since 2020 kwa sababu nilianza after tu corona ili hit, ndio vile saa tume relax ndio nilianza kurekodi album. So nilikuwa najua vizuri sana hii album ni key drop. Sasa zile wasomo wamekuwa nasikiza sikiza vitu tofauti nini. Alafu kuna wase wao jua cause sisi vile tumetoka mtaani, kuna wase walikuwa najua wase wa mtaa hawezi toboa. Buda hakuna msanii ashay get contract big kama mimi. Na mimi nimetoka mtaa na hii Kiswahili tu. Tulisign contract ya Orange tukibonga Sheng na Wadosi. So kuna wase I understand, yani lazima time ipite ndo akilook back wa realize. So vile nilikuwa najua hii kitu imeni take 3 years, nilikuwa najua definitely kuna wase itakuwa jua kali bana, wewe buda wewe umekuwa hapa bana, wewe buda wewe acha wewe buda wewe buda umezeeka buda, yani wewe buda wewe buda unatusumbua. So nilikuwa najua definitely kwa sababu nimekuwa hapa for long, lazima kutakuwa na mvrutano. But what I know ni vile nimestructure hii album. Hii album ni kitu unafaa uipende on your own bila kuinfluensiwa na radio, bila kuinfluensiwa na beste yako. Hii ni album ukikaa mwenyewe tu chini utasema hii ya bibi ni noma. Hii ya amka ni noma. Hii paradise na kelechi ni noma. Hii ni pemkono ni noma. Hii hiyo feeling ni noma. Yani ni album ukisikia utashindwa ngoma gani ni kali vile nime structure. So ni for wase sikiza album kwanza kabla uanze kuongea, unaona, sikiza album kwa sababu wase wanabonga ndio by December hao ndo watakuwa na ruka ruka jo wanajifanya wamesahau, unaona. So ni kitu najua nilikuwa ala nikirekodi album nilikuwa najua kutakuwa na mvrutano definitely, but yani vile wase wamechukua wajakoya wakakimbia nayo wanai own, yani ini song yao manze. Yani TikTok ina trend mbaya sana, ni song saina perform bila story. Habibi wasome wameichukua wanakimbia nayo. So ni album ni classic which classic most of the time kuna mvrutano kuna mvrutano, but eventually jamaa waki internalize because it take time, waso wata internalize tu pole 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 pole, after a few months utanipigia story.
Kweli kabisa. Yeah. So jua you've been in the game 2 decades, si mchezo. Yes. Your consistency si rahisi. Yeah. And si tunashukuru umekuwa for the game that long.
Yeah.
And unajua we ni OG.
Yeah.
Kwa game wasani wengi sana kwanza. Yeah, we are here because courtesy of Uncut.
Yes.
Na Uncut,
yes,
at the moment iko behind wasani wengi sana wenye ndo wana find their way kwa game.
Yes.
So unajua si kila msanii anapata na jua kali daily.
Yeah.
But now kuna venye unaweza waelezea. Yeah, like 20 years in the game. Yeah. Like ile time yako ukianza na hao hii time yao na era tuko saa hii.
Yeah.
Advice gani unaweza wapatia, like na yes, advantage gani wanaweza chukulia? Okay. At this moment,
yes, advantage iko saa hii ni yani hakuna rules kwa ku blow up, hakuna certain formula, yani kila kitu iko in the open, ni wewe tu uichukue, yani kila kitu iko in the open, yani thanks sana to internet manze, uneza reach the globe na just one click, just yani una post tu kitu tu hivi na inago viral. So ni for a say kwanza ku understand unaingilia nini. Unaona, sisi yani mimi na Clemo tulitake a lot of research. Nakumbuka hizo siku hakukuwa na internet. Ilikuwa ni just by listening. Si tuli learn by listening. So kabla uingilie kitu, you understand. Unaona, mimi hata vitu kama TikTok buda nimetake time, nimedo research manze, kwa sababu nasema sasa kurukia kitu kasijui. Nimetake time yangu ya ndio nika understand nini inaendelea jo na hii platform nini, ndio nikajirusha ndani. So the same thing ina happen na muziki. Artist wote jo, kawe ni artist, learn kwanza jo the game kabla jirushe ndani, understand nini inaendelea. Kama ni muziki, kwa sababu as much as times ina change, muziki bado ina remain the same. Maybe ku dance ndio ina change, but the rhythm, the nini, chorus, unapata ma chorus ni masinga. Ngoma za club zitabaki ngoma za club. Yani ile beat ina bigger tu, itabaki ngoma club. So ni wewe ku find just a formula ya kujiingiza hapo, unaona. So ni kama tu mimi usemaga, ukitaka kuwa mechanic lazima ujue vile gari na work. Lazima understand concept ya gari. Ukitaka mse wa ku code lazima uunderstand language ya ku code kabla uirukie. So muziki ni the same thing. As much as muziki ni raha, lazima we study. So wale wase wana study the game, au ndo wase wana win. Kwa sababu tuko wengi, lakini kwa nini wase wachache ndo wana win? Kwa sababu wase wale wase wana win wame study the game kabisa. So mimi neza ambia tu wasanii, study. Sahi internet iko, ingia YouTube, search for kitu, ingia Google, search. Jiulize nini inaendelea. Wewe kama ni producer, ingia YouTube, jua nini inaendelea. So through hiyo vitu zitakuwa easy for you. The more things na change, the more zina remain the same. Ngoma ni ile ile, ni vile faces tu zina change. Kusikia mimi nimeweza kusurvive time yote. Kwa sababu na understand. Kwanza mimi siri moja na make sure verse zangu unaweza sing along. Unaweza understand kwanza. Ni kitu unasikia tu mara moja unajua. Jua kali anabonga juu ya shada. Jua kali anabonga juu ya madem. Yani it's rather obvious. Ma chorus ni masing along. Vitu rahisi tu. So ni for wasanii ku understand. Wewe ukitaka kuwa blogger, lazima uunderstand. Ukitaka kuwa msewa kuinterview wase, lazima uunderstand. Lazima ujue psychology ya wase, lazima ufanye research kabla ufanye msanii interview. Yani lazima ukuwe mtu research. Au jirusha tu studio tu hivyo na ujue anything. Lazima ujue kustructure ngoma. Lazima ujue bars ni nini. Unaona? Hivyo tu.
Shukran kabisa maze. We have been here with Jua Kali, King of Genge himself, and album ya Utu Uzima imesha toka. Make sure you stream. And kama Jua Kali kuna anything to add to people about Utu Uzima, is the time.
Manze. Ngependa tu kuambia wase, so far album inafanya fiti. Album iko kwa platform zote. YouTube ni just part of the ecosystem. So mtu asikudanganye. Msani, usidanganywe na YouTube views, you lose hope. Wase wengi wanasikiza ngoma through iTunes. Wase wengi wanasikiza ngoma through SoundCloud. Kwanza SoundCloud juu niko na wase wengi sana. Wase wengi wanasikiza ngoma through Deezer. So yani wase yani sahi jo music industry iko open. Wase wengi wanasikiza ngoma through TikTok. Kwanza TikTok ndo inatesa sahi kabisa. So yani platform moja haifai ku affect thought yako na vile una move. Alafu ukienda kwa ground ndio utajua vile mambo iko. So Utu Uzima iko kwa platform zote. Wale wase wote wana stream, endeleeni ku stream. Mimi nashukuru wase wote tunaonana kwa ma shows. Mimi nashukuru sana manze, ma promoters, kila mtu, ma bloggers, watu wangu hapa, ma interviews nini. Noma sana, au sio? Shukran sana. Wagenge!
Jua kali. It's been a pleasure.
Ah, shukran mzee. Ajabu sana.
Yes. Wazi. Shukran.